Ati Jackson. Hey, Times gonna come, Baba gamba nti abo, abo Katonda yabadamu teyarwawo. Everybody's gonna look for me and you. Ngabebuzo chikolotya Baja kutyango bagamba mukama sobola.
Zisi muta, Yesu simuta. Nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera. Zisi muta, Yesu simuta. Nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera. Suvi yange, manyi gange. I swear I'll never leave you.
Na no, akoze bulungi nyonyo. Yeah, nze sifa kuono. Binji byankoledde, ebisinga mbirabako. Ooh, yeah, singa sonono nandibaddewa. I'm a living it is money. First of all, I wanna thank you, everybody. Binji byankoledde, zijukira nga nkyali muto. N'okutuuka wano wendi, delivered byangu. Mukama chusiza dala new creation, new generation, new connection with him. Yeah, yeah.
Zisi muta, Yesu simuta, nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera. Zisi muta, Yesu simuta, nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera. Suvi yange, manyi gange. I swear I'll never leave you, my God.
Suvi yange, manyi gange.
I swear I'll never leave you, my God.
Terran Studio. Time's gonna come, ngabagamba nti abo, abo Katonda yabadamu teyarwayo. Everybody's gonna look for me and you. Babebuzo chikolotya Baja kutyango bagamba mukama sobola.
Zisi muta, Yesu simuta. Nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera.
Jackson with Jesus forever. Jack on the beat, yeah.